me, ni wampi ekip. Madada ye, ni wampi ekip. Bishankasi ye, ni wampi ekip. We mwaga shisha, mwaga mi bombe. We mwaga shisha, mwaga mi bombe. Mwaga shisha, mwaga mi bombe. We mwaga shisha, mwaga mi bombe.
Watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Tokeni watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Makofi. 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 Acheni nilewe. Acha nilewe. Niacheni nilewe. Acha nilewe.
Kiumbi leo.
Hey!